you tease it.
Kama jingo tumependana na we, kama kompita na window au pengene na kamungo eh. Kitanda ni michezo ndo mikiki kiki, ukiinama kidogo mina firi firi. Nikitaka kuja mwaga yani tiri tiri, wendo yangu mashine ni sage na kachiri. Una shepu matata siyo ya asha gedere, kiuno laini kama unacheza segere. Nikikushika mikogo yani unapiga kelele, waonyeshe kidogo na vyo tuma na tembele.
Give it, give empire, katoto kapo fresh yani ni fire.
Cheza give, give empire,
sakata goma.
Cheza give, give, give empire,
azese bubulu ni paka sala. Cheza give, give empire, sakata luma.
Cheza give, give, give empire,
katoto kapo fresh yani ni fire.
Cheza give, give empire,
sakata goma.
Cheza give, give, give empire,
azese bubulu ni paka sala. Cheza give,
unizungushe boti boti boti, na micheza kiroboti boti boti. Ni uno samba soti soti soti, tena nyuma kamefunga chizi na jidunga. Umezi makolo boy, kwa polisi wachadunga. Tushushie na pumba, sonko nifanye toy. Katoto kapo mukiti, mukideng. Elizabethi Michael, shikideng. You a blazer kikiding, kikideng. Aevo yuma jikijing, jikijeng. Sani beza kibongo, sikinde na msondo. Singeli mani fongo, yengu wana jongo. Kasulu na kibondo, uchamu na uondo. Zakanda mani bongo, miuno ya kikongo.
Cheza kive, kive, kive empire. Katoto kapo fresh, yani ni fire.
Cheza kive, kive empire,
sakata goma.
Cheza kive, kive, kive empire,
mazese bugulu ni paka sala.
Cheza kive, kive empire,
sakata luma.
Cheza kive, kive, kive empire,
katoto kapo fresh
yeni ni fire.
Cheza kive, kive empire, sakata goma.
Cheza kive, kive, kive empire,
mazese bugulu ni paka sala.
Cheza kive, kive empire,
sakata luma.
Katoto kembamba, kana ni bana nganganga. Nikipada kwa uchanja, kana ni chumwa mwa mwa.
Yani katoto kembamba, kame ni bani nganganga. Nikipanda kwa uchanja, kana ni chumwa mwa mwa.
Yani ni fire.
Cheza kive,
kive empire,
sakata goma.